mange hamba nawe kule. Oh mange hamba nawe kule. Oh mange hamba nawe kule. Oh mange hamba nawe kule. Hamba nawe kule. Oh mange hamba nawe kule. Obizwa ibigogo. Oh mange hamba nawe kule. Obizwa ibigogo. Oh mange hamba nawe kule. Oh mange hamba nawe kule. Oh mange hamba nawe kule.
Now it's a little. Oh, my, how about now?